ati sowe kana ndikubamba xa ukhala ndifuthumeze xa kubanda. After everything we've been through, I never thought unganomuntu. Bendiphathi sowe kana ndikubamba xa ukhala ndifuthumeze xa kubanda.
Ndathakekho nje ofana nawe ndivele ndagqiba ndathi wena ulubambo lwam. Noba bekunzima ubusoloko ukhona ecaleni kwam, noma bebethetha abanye kodwa ubusiva. Okay, it's fine, ungahamba kodwa ukho emqondweni wam. Ungajoluleka ntombi kubuhlomekisa mna. Ananto yokwenza nawe isibhedu foko fanisakufuni. Ndiva izitori njengabantu thini ngamo nenze isipan. Dala ndisiva abantu betha umthando uthi undenze uhatya. Uhamba uxoko uthetha izinto uthebhedini mna ndiyabanda. Ana beef nawe benzoxelela uyaphapha. Every time ubona amashida soloku uqhwabizana, soloku ufika perumini uthetha ukubhanxa usithi anthanda. Soloku umenge isitori sinye uba waqhathwa nguAmanda.
After everything we've been through, I never thought unganomuntu. Bendiphathi sowe kana ndikubamba xa ukhala ndifuthumeze xa kubanda. After everything we've been through, I never thought unganomuntu. Bendiphathi sowe kana ndikubamba xa ukhala ndifuthumeze xa kubanda.
Son.